sky in the morning, sleepless night in the evening. Oh, 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 hey, yembeze ngikhale kuseni, ubhlungu ngibuze ebusuku mina. Now push, 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 push. Oh, night in the evening. Oh, 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 hey, yembeze ngikhale kuseni, ubhlungu ngibuze ebusuku mina. Now push, 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 push. Oh,
ngicabanga impilo yami ngithule, kunezinto ezenza ukuthi ingqondo yami izule. Kubuhlungu ungabona ngithule, ngithule ngicabanga ukuthi ngabe ngude. Ukube ngazidlalela ibhola angikaze ngicule, ukube ithayima lami yalizange dlule. Noma ladlula sazana ukuze buye ngifunde, ngaba ngikho la ngikhona ngilobu mlinda uhulumeni. Kube
kube ziyaxoxa lokho esizakubona, yebo zokhahlamba zikakhohlwa singena simanqikanqika. Isinit balthakasela igoduka limanike nix ayimfifilithi. Trials and tribulations now a distant memory. Dreams and nightmares of the urban goonie for Tulsi. Bambi shes in simpimpili tikmelu lindu manu patanise ngali pigine for sure.
All the tears that I cry in the morning, sleepless night in the evening. Oh, 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 hey, yembeze ngikhale kuseni, ubhlungu ngibuze ebusuku mina.
Yeah, oh, 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 oh. smile.